Baba, mimi siwezi ishi bila wewe. Niongoze, nishikilie, nisimame. Asante Baba, 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 asante Baba.
Dunia ina wicked people, lakini umeni accept venye niko eh. Na give thanks juu ya hiyo risto, na ndo maana na anzisha bana yangu intro. Mashida nimepitia bro max, marafiki wakadisappear not once. Natoa ushuhuda jo asante Baba, cause penye umenitoa si ni mbali sana eh. We ni king mbele yako mini servant, bila grace yako tunajua bana I can't. Juu nimekupata siyezi change pattern, venye umeni bless me nataka tu ni catch up. We ndio na mata, bila we mi sina backup. Juu yako mi nasema asanta eh.
Baba, mimi siwezi ishi bila wewe. Maishani mwangu kwa rehema niongeze baraka, kwa nimi siwezi ishi bila wewe.
Told you, yeah, mi najua sio sisi. Sioni reason ni kudoubt jo kwa nini wana throw that on my name, but haishiki. Blessings on blessings, na mimi siridhiki na amini. Success ina go through you, na make plans, but zako ndio true. Na Kenya mi na say or think or do, haziwezi go through bila ku involve you. Sini wewe, wewe ndio li walk on water. Racking blessings, soul see sober. Na grow wiser, as I grow older. Sounds me a turn my pain to laughter.
Baba,